sua Jangwani. Kiss.
Edi Classic, baby. Terrio Monster.
Wayo. Chinja ngombe mkwa, mwifunge jangwani, mtapiga kelele zote, sindo namba one. Tanga hatuzi sura, tukiwa wanjani, wawa kipiga kelele, si magoli nyafuni. Oh, mifazo atoto jangwani, sisimuliwe, wiza takwa majirani. Tafadhali, tafadhali. Eti Manara kondoka Yanga,
uongo.
Eti bila na kupingwa kwa bomba,
uongo.
Pivadinyo mjuaji sana,
uongo.
Alikamwe kwenda kwa makolo,
uongo.
Injinia, wambie watu tuwedo kufunge midomo. Tupeleke GSM, tuwadoke. Mbona wamedoda na nguvu zao za soda. Mbona wamedoda na nguvu zao za soda. Wameinama wameinuka meokota kikute.
Wameinama
wameinuka meokota kikute.
Wameinama wameinuka meokota kikute.
Wameinama wameinuka meokota kikute.
Wameinama wameinuka meokota kikute.
Wameinama wameinuka meokota kikute. Wananchi, aya timwa fumbi timwa fumbi timwa fumbi timwa, we kama mtoto wa jangwani timwa fumbi timwa, timwa fumbi timwa fumbi timwa fumbi timwa, we kama mtoto wa jangwani timwa fumbi timwa.
Oyo,
oyo yo yo yo,
oyo yo yo yo,
oyo yo yo yo,
oyo.
Chama letu kukwa Yanga damdamue. Wambie makolo na nitamue.
Chama letu kukwa Yanga damdamue. Wambie makolo na nitamue.
Eti makolo wapewe mbeleko.
Wabebe makolo.
Wapinzani wapewe mbeleko.
Wabebe makolo.
Daima mbele kwetu nyuma mwiko.
Waze wa makolo.
Makolo wabebe mbeleko.
Wabebe makolo.
Wapinzani wapewe mbeleko.
Wabebe makolo.